Bambadi.
Downloadani tikumvera nyimbo za vamamba pamalawianga.com.
Dziwa kungoturuka kukalila kurarata. Bas makamaka mukasa wazochito kalila bwebwe tuka. Ukalila kuzigometa kalibe cholinga kuti muzune ngati fanta. Chifuga chake ndalemba yangai kalata. Dia ukondedwa wanga wakale zona chikondijida. Koma siza pwino kumakalila kumanyozana kumbali mukakala. Izi sizo enere anzatu adakala sopa chikoti. Koma lela mango kalilo pasa na ayu miseu. Kodi inu nanga matani, kodi nanga machita chani. Afkaz when the bush is on violent fire. Glasshoppers have no time to say bye. Sibwino kunyozana. Chigonda bale chigata. Banja ligata sibwino kalilo lalatirana. Dziwa kungoturuka kukalila kurarata. Bas makamaka mukasa wazochito kalila bwebwe tuka. Kalila kuzigometa kalibe cholinga kuti muzune ngati fanta. Chifuga chake ndalemba yangai kalata. Ndava kwanzako mandipisa mbili. Kawili kawili mafuno ipita yanga ija mbili. Wawala masiku apita wa awili. Baby wendine tinali awili. Kwa wawuza zako monyadira. Kwina kukusekerera. Fekele wampeza mamu na mena zetsunge moyo wako wonsi. Ni uya mena zetsunge moyo wanga. Amena zetsunge moyo wanga. Ligugumbuga masiku ajata na iwe baby. Tondo lelo na ipapati. Kutu mpaka na kwa iwe inendikalile mpanti. Ofuna nzake sadziwika. It might be me, it might be you. Tuwa kungo turuka kukalila kurarata. Bas makamaka mukasa wazochito kalila bwebwe tuka. Kukalila kuzigometa kalibe cholinga kuti muzune ngati fanta. Chifuga chake ndalemba yangai kalata. Wandibuzisa, wandinyozisa, wandikaulisa. Tima mwanga sindili kufeseta, baby. Wandika ulisa. Atu ya ukamba zaini. Mkupa ukamba zaini. Sinizo se ukamba zaini. Mutimu nongani ya ine. At first atinali savage. Atinalo nunkanga tufungola sweet. Siambili nasonela kwa ya munga masausage. Atipati ambinali mbu. Atinali beso nkale norage. She's the one who drove me to the courage.
Bambadi.
Ofuna nzake sadziwika. It might be me, it might be you.
Tuwa kungoturuka kukalila kurarata. Bas makamaka mukasa wazochito kalila bwebwe tuka.
Kukalila kuzigometa kalibe cholinga kuti muzune ngati fanta. Chifuga chake ndalemba yangai kalata.
Downloadani tikumvera nyimbo za vamamba pamalawianga.com.
Chigata chata ntendero kalebo. Right? Bambadi Terade.
Bambadi Terade.
Terade.